Ni speech I'm street.
Zambi music blog dot
com. MB's generation music.
Yeah.
The big boss.
Kinachi.
Mwana wa Nyarenda.
Cisco. AKA Wind. It's J Cash. Yeah, not ready for this one. I play this song.
Uzasia voce veo chitani kambovina. Suza kapila, suza langapo queen. I dance if uta banga vine na bangote. Uvipanga usula nikavina unga tote. Yenda so ati.
Fengu, fengu.
Na lumbi ulu.
Yenda so ati
Fengu, Fengu
Apaelisa
Fengu
Yenda so ati
Fengu, Fengu
Speech I'm straight
Fengu, Fengu
Na team defaulted
Fengu, Fengu
J Cash
Apaelisa
yeah. Yeah, so we did it again. Na team before TV na same. Ishi na friend kuka falama dancing shoe. Very soon is the tune you'll be dancing to. Quat for the debataka queen vila koso. Kankulange isala kodo. Mubreni mulijemi kumanja gap. Pambali slay queen yelendi angalab. I'm just feeling like a waiba ula ilia so. I mean langana pano vima jema son. Na tupena fepa zedi tili pena zon. Na lumbi ululuwe na lulea so.
Uzasia vose veo chita ni kambo vina. Suza kapila, suza langapo queen. I dance if uta banga vine na bangote. Uvipanga usula nikavina unga tote. Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Na lumbi ulu
Fengu.
Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Apaelisa
Fengu, Fengu.
Waona ka na kuzo za pweneka. Ni dance ni vampili ya peneka. Wamvela so ukalibena kuyaka. What more ukamuamo suza liza chilata. I dance ya nipangila sensi, ha? Nga ufu na wigo nela pansi, ha? Madansi na siya peza kuna chance. Monga pluvi ya lavu kuikwe saini kisi. Nilina mula muzali za potioka. Five koloko muno ntepeti za choka. Na yamba monga joka pa minzi na shoka. Nikaribeno siri za imwe mukali kushoka,
yeah. So we did it again. Na team before TV na same. Ishi na friend kuka falama dancing shoe. Very soon is the tune you'll be dancing to.
Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Na lumbi ululuwe na lulea so.
Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Mwana wa Nyarenda
Fengu, Fengu.
Listen. Toaleta na chimbichi. Tulei kontola lelo paka kliniki. Baba unsavalani majo ayo. Ndaba kunyumba tienda koma ilo. Fengu mu system. So once mu club ni ma victim. I see a sholi with the cream like a donut. Alibeta kwa sale padonga ti domati. Now bounce like a bobe. Do the fwenkumu sana upombe. I'm about to do 1-2. Na kukambila ko 3 be. Do 1-2.
Uzasia vose veo chita ni kambo vina. Suza kapila, suza langapo queen. I dance if uta banga vine na bangote. Uvipanga usula ni kavina unga tote. Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Na lumbi ulu
Fengu.
Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Apaelisa
Fengu.
Kumanda kuli boring, iwa na kamba kali. So nikali moyo, ni chiteko chipale abale. Imweliose mulinkale, muchiteko vetu chitamonga somba mutipale. Monga watomi, apatie ni nayo
Fengu.
Bashitata wanamayo
Fengu.
Ni ya mpepo ya mene tale tako. Kati ndiwe kelo tie Fengulisa tako. Makofi tia fake pa hoto. Nitapela kuno mkunyanga nyisa makomboni. Wazipova mkona utabwa veuona. Ulipa wata wa ufuno mkalamboni. Uzasia vose veo chita ni kambo vina. Suza kapila, suza langapo queen. I dance if uta banga vine na bangote. Uvipanga usula ni kavina unga tote. Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Na lumbi ululuwe na lulea so.
Yenda so ati
Fengu, Fengu.
Apaelisa
Fengu.
DJ Mzengaman.
Yeah. Cisco
Kinachi.
Mwana wa Nyarenda.
Zambi Music Blog.co.